dowlad goboleedka Victoria ayaa todobaadkan ku dhawaaqday inay sameysan doonto talaal u gaara dalka Australia ee cudurka COVID-19. Haddaba talaalkan ayaa la sheegay inuu la mid ahaan doono taya ahaan midka lagu farsameeyo dalka Mareykanka ee Moderna iyo Pfizer. Waxaana arintan ku dhawaaqay siyaasiyaha madaxa gobolka Victoria ahna wasiirka waxbarashada James Merlino oo sheegay in Victoria ay bixinayso lacag dhan $50 million. Haddaba waa maxay baahida keentay xilligan in Australia ay talaal sameysato? Waxaan weydiiyey Ciid Cabdiraxmaan oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida degan magaalada Melbourne.
Bafo, baahida keentay waxa weeye talaalkan waxaa sameyn doonaa state-ka Victoria ee ka mid ah state-yada Australia. Baahida keentana waxa weeye Australia waxay u baahan tahay talaal ay leedahay iyada ay ku tashato mustaqbalka. Waana wadan ka bixi kara dhaqaale iyo aqoonba. Marka saas awgeed ayaa Mr. James kusimaha ama siyaasiyaha gobolkan premierka state-ka Victoria, James wuxuu ku dhawaaqay in talaalkaas ay sameyn doonaan Victoria, laakiin guud ahaan Australia ay wada isticmaali doonto.
Soo saarista talaalku ma ahan wax sahlan oo waqti badan ayaa gala. Haddaba Australia yaa u soo saaraya talaalkan? Saciidow,
talaalkani $50 million loogu talagalay waxaa soo saaraya state-ka Victoria, jaamacadaha ku yaala Monash University iyo Melbourne University ayaa iska kaashanaya, ayaana soo saaraya oo aqoonteedu waxay ka mid yihiin jaamacadaha adduunka ugu waaweyn ee cilmiga sayniska iyo marwalba lagu diyaariyo. Marka ayaa soo saaray isku filan.
Hadda dalka Australia waxaa laga isticmaalaa sidaynu la soconno talaalka Pfizer oo Mareykanka laga farsameeyey iyo weliba midka jaamacadda Oxford ay soo saartay AstraZeneca. Midkan ay Australia samaysanaysa imisa ayuu qaadan karaa in la taabageliyo?
Muddada uu talaalka qaadanaya Bafo waa muddo 12 bilood ah ayay ku talagaleen. Marka waxay mustaqbalka rabaan in 12 bilood kabacdi talaal Australia leedahay lagu sameeyo gobolka Victoria. Marka waa muddo gaaban 12 bilood. Marka maadaama ay talaaladii laga keenayay Ingiriiska sida AstraZeneca iyo Pfizer labadaba special AstraZeneca la dadka kontanka ka yar uu khatar ku yahay oo dhiig-xinjirow iyo laga helay, waxay rabaan talaal ay Australia dadkeeda ku kalsoon tahay inay ayada sameyso oo lagu sameeyo gobolka Victoria, oo ay jaamacadaha ugu waaweyn Monash University iyo Melbourne University ay sameeyaan. Taasaana maartay Australia aad iyo aad iskaga xilsaartay. Waxaana rajeynaynaa in 12 bilood soo sheegay Mr. James wasiirka waxbarashada ahna kusimaha maaragtay Victoria premierkeeda oo ku dhawaaqay
talaal cusub in dal uu samaysto waxaa gala qarash badan iyo maskax furan. Lacagtan $50 million ee aad sheegtay ma ku filan tahay in lagu soo saaro talaalkan cusub? Saciidow,
lacagtan $50 million lagu sameynayo talaalka lagu sameynayo Victoria bixinayso gobolkan Victoria waa bilaaw. Wixii loo baahdana way ku dari doontaa. Waxaana sameyn doona sidaan kuu sheegay, hore uu sheegay jaamacadaha Melbourne Uni iyo Monash University. Marka dhaqaale kasta loo baahdo Victoria waa u diyaar, waana sameynaysaa facility kastana waa bixinaysaa. Hase ahaatee talaalku wuxuu loogu talagalay guud ahaan Australia. Ra-iisul wasaaraha dalkan Scott Morrison waa soo dhaweeyey iyo dowladda federaalka guud ahaanba iyo guud ahaan dalka Australia. Waa arrin dadka reer Australia aada ay usoo dhaweeyeen. Marka muddadana ma aha muddo sii fog, oo waa 12 bilood gudahood. Taasaana looga bixi doonaa baahidii talaalada dibadda laga keeniyey.
Australia maadaama ay hadda ay samaysanayso talaalkan cusub, dadku waxay isweydiinayaan ma laga maarmi karaa talaalada kale ee dibadaha looga keeno dalkan? Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA magaalada Melbourne, dalka Australia.